caruurta ka shaqeeya baalashka kabaha ee gudaha magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in duruufo kala duwan ay ku kalliftay shaqada baalashka, balse aysan ka quusan inay wax bartaan. Waxa ayna codsadeen in lagu taageero waxbarashada si ay heer u gaaraan. Caruurta ka shaqeeya baalashka kabaha ee ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa noloshooda ka maareeya shaqadaasi, waxayna u baahan yihiin in laga taageero si ay u helaan waxbarasho dhammaystiran.